E kora ngā ore noa atu tana kawai ai anō, pērā nō tana te āhuatanga o ngā kōrero ki te tangata. Kāore mo te riri, kāore mo te kōhetehete, ingai ko tāna ko te whakamārama ake i tōna ake ao i ona whakaaro mō te ara, mō te ao Māori whānui tonu. Ko tā whatarangi, ko te whakarite i te tāhuhu o te whare, i whakarite i te tuāpapo te whare, i tōtō mai i te tangata ki te whakarite i ngā pau o te whare, ana i hangaia mai ai te pāti Māori.